ila bado sijemuona kama wewe. Kwenda doctor kunipoi maradhi yangu vidon, baby basi nyonga nyonga nikuone. Okwako nimeza moyo wangu mihoi, italia parapan ukinacha milodi. Basi nishikilie, nishikilie mama, nishikilie kama rupa ninganganie. Basi nishikilie, nishikilie mama, nishikilie kama rupa ninganganie. Ado, ado, utasonga mimi na wewe. Ado, ado, mama usilete kiwewe. Wahenga walisema dunia hata, chunga wasikudanganye, wasikudanganye. Mwenye mandinga vipara wakakutwa, onikabaki wakale, wakale. Mipipezi madhubuti foji kasi, nami nigeuke mbuzi nikune nazi. Mwendo nyali taratibu, mwenye macho ya aibu, pezi ukijali kifu mama utaniwaro. Okwako nimeza moyo wangu mihohi, italia parapan ukinacha milodi. Basi nishikilie, nishikilie mama, nishikilie kama rupa ninganganie. Basi nishikilie, nishikilie mama, nishikilie kama rupa ninganganie. Ado, ado, tutasonga mimi na wewe. Nipeka jigijik,
ailele.
Kitandani kwichi kwichi,
ailele.
Unikande kamdol,
ailele.
Ay mama, piga chini visokolo,
ailele.
Wambe ya malopo lopo,
ailele.
Pasijalibu mipango,
ailele.
Mina wetu wachane, ailele.